Goonie boy, baby. Oh, did you? Nishazi meza koko nati, kandi nati nati. Shazi kaza nati, pichi kofiti. Yani leo samba suti buti kaleti. Yani leo dimba nimeshika utoki nshabeti. Yani ukibinu kawaya, nishachoma magwaya. Yani leo na kuimbisha kwaya, mbona utalitaya. Fire, fire,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Aina kuchimba dawa,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Yani mpaka tomorrow, tuicheze ndomboro. Yani hata iwe giza totolo, ntai follow follow. Yani mpaka tomorrow, tuicheze ndomboro. Mbona mololo, sina kokoro. Twende paka monio, nidamkie kipolo. Baby, mbona mololo, sina kokoro. Twende paka monio, nidamkie kipolo. Yani fire, fire,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Aina kuchimba dawa,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Mbona mololo, sina kokoro. Twende paka monio, nidamkie kipolo. Fire, fire,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Fire, fire,
naiwasha.
Naiwasha,
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 naiwasha.
Abby J, baby.
You have been so